ngoba sibheke ikhisimusi ngeviki elikusasa. Sikhuluma ngaleli sonto ngokulungela ukugubha ukhisimusi. Ikakhulukazi ngokucabanga kusekude, ngokuhlela kusekude ngalabo bantu ongelula ukuxoxa ezevangeli nabo ozobe usesidleni kunye nabo. Andathe ithuba ngikubingelele, kwamukele futhi ngemfudumalo engosini yethu eFresh, ngengusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Kubuhlungu futhi kuyiqinisele ngemnando ukuthi kuvela ukuthi iy'ngxovane nezimpi zomndeni ey'ningi zivela kuhlangenwe kwiholide likaChristmas. Ziqagulwe ibalo ezimbi lezo uma ucabanga ngazo. Nakuba kuyimvama ukuthi umndeni ohlangana ndawonye ngoChristmas, kuna kuba isikhathi futhi la khona kubuya nenzondo namagquba amadala asuke sebhebhezelwe nawo uphuzo oludakayo selohajulile. Futhi achaza ukuthi kuyoze kufika uChristmas kuyila kubhibhi ilonda. Angisho ukuthi imindeni nazo zibhibhe usuku nosuku. Futhi akucabanga ukuthi kulula yini ukukhuluma ngalabo bantu abanjalo emphefumweni yabo ukuba nethuba nisetafuleni nixoxe izinhle nabo. Uma kuwukuthi le nkulumo engiyishoyo ikhuluma ngesimo kuso, lokho kuchaza ukuthi ibinenhloso nakho kumele ukwenze. Ziphi isikhathi uthandaza ngalabo bantu esikhundleni sokukhuluma ngabo? Kumbe ngendlela uJesu abeka ngayo ngokaMathewu 5 verse 43 kuya ku-46. Nizwile kwathiwa, othanda umakhane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, baphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo ukuba nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini, ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anisa imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Sihlobo sami, sithathe lesi sifundiso usiphile kuleli sonto esibheke kulona. Bano waziyo, hleze ngokusiphila kwakho uJesu azembule kuso kanye isidlo sikaChristmas ningumndeni. Ngithokoza. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola devotion eFresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Angiphinde 0677060077.